Soon taku save na love emoji into your official name. PDA below, oh God, your license ni pete. I'll buy some boxes you can share with me. Watch you visit wishing on me. Kifungu mkutole kopi usizubai kwa gate. Vitungu tutone ngozi uchi ujionyeshe. Si Valentine's ni kweke akas fale kwa TV. Lazma wolewe and it must be me. Kesho yetu sifananishe na jana. Lamina reli hazitoshani upana. Uchumi mbaya but I'll spend my two days with you. Leo ikona guarantee. Takuita wangu kabla witwa na maulana. You're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi. Takuita wangu kabla witwa na maulana. You're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi. Ni sasa hivi.